ala noga e nay lewru october hitane 2021 sakraabe kediibe min jooti on bisimla modo actu jeune nyaloma hande mi tawda do e umaru waygalo umaru no balda
mi selli basu fuwada e ali sise
umaru hol joganda mele mbasa o hande
le mbosso en kala hono sukabe rewbe bornotabe wakkati futtala ngaji be tinnobe ngattana ko he mabbe hakkili yogo e doctor en kolliti wiido so boyi taydo wawi yottade ko nayri bangal cellal mabbe kutteji be matanton tagal mudo en jaram fa le leedi burkina faso ndi en kala hono kabar ko noddir ton facebook ko e meman tariki mudun ko litam wiyede yo tariki suko debbo goto be ngaram famtade dum e journal gal ngaren timminiren birki sembe cial
waygalo yimbe la ciuta noobe le lamu sigasu o yopitam
non jati mbire ten ali sise dun kambe sutunobe jamma alkamisar yabbi non de micciti den wiide dubbe gollonobe hono kabaru datti be ciutunomo nokku noddirte cebugo idum woddiri nokku noddirte bilin jo kilo ngaji jagom idum le cercle kuciala holitam wiyede be joppitam wattu jone be cilli basu fola mabbe ebe juude gendarmerie nokku noddirte nyana le lamu sigasu
nyaloma ke na le adna habude nyaw nango dendi yambinama talatara bettine 10 e jena lewru october hitane 2021
non worribe kollitiwde odo nyaw cancer yo wana robel mawbe tammo nangata adi sise be kollitiwde fesukabe do odo nyaw an waawi nangude dun wattu jono yoga e doktor mbe an gondi e wadde do hen imma daraja no gondi famide jamar ndi do hono kabaru odo nyaw worri kedde mo kanko docteur Hamidou Djouba Diarra yo andan do kabaru nyaw cancer nango en di o ko mo sifi do hen
nyaw antitirter cancer me nyaw ni yimbe ko heewi e mudo ko jabbi de ko heewi mum fu a tawar lewbe amadou dubi sappo jetti yaade dubi noga e joyi ko bor heewi nato hana wiide wisun wala fa dubi noga e joyi de fuddo nyawnde gol nyaw antitirter cancer sabdi na nyaw ana wa nangude neddo bama dubi sappo jetti yaade fa dubi cefande jetti no ana hollita nyaw ana wa hewde ma e dubi fu ko tawada foti an dubi sappo joyi yaade sappo jetti ngaka pur hewde bama dubi sappo jetti yaade noga e joyi be won nyaw on ya nangude so dum famama ka homo fu wi akasin sun wala nim neejo nyaw wa nangude suka
jonka mi kala hala ko wodi sanga
awo fo fi ali sise sembi ko wodi sanga tan le ngalluje do hono kambe suka rewbe nyaajobe sanne ngattobe wakkati fu talangaaji be ko nayri bangal doktor en kay kollitiide be ngattana ko mabbe hakkille sabi de wakkati ja tan wattude talangaaji dana way waddude kutteji jaati fewde e cellal mabbe fa kebe famtare kedden kanko seli sisoko ko hebni en do hen do facci tan Ousmane Ali Boudi
wattu gonde joni o rewbe hewbe woni wattobe kalisi sodde pade judde de be noddirta talonde be surbaybe rewbe ana ngatta talongaaji di yalla ana ngarda lebina pargol mabbe
meriri bornade pade judde mer rabbi dum addanta kam bornade tum borni kadi nam ene fewnuna fewgalam e debbo heddibe ne borno wana dum de batte mere drabitan ko dum sakata mo nyaadammi e be ngiri yom borno ko dum addanta kam bornade kadi
bonno golle pade judde ana wawi wadde kutteji bangal cellal dum wonno ko docteur en kolliti wide docteur Ibrahim Keita ana golla CCRF commune nay obamako
won yimbe be njeta be ka ana ciusi wattude pade talon din jiida de do jama hawrti fu hono kurtunoji e ko nande muudo kaade be ngattinde be cili fu dum tidalla fuddi na wala mawrobe kebata yogabe du an baye waccude kanyen ka kebata tidalla fe hunde kano lati fu sa mawno yi a yihito dogotoro ko hebuma fu hana juudema e majjum
faysa tawa wattugol talongaaji di ana wada kutteji bangal cellal gol tabugol nyande fu be rewbe buri wadde dun ko dogotoro en kollitiwide modda
jonka yewtere amé minimag waygalu tamara andi sukabe jokolbe le leedi malini faahi mudu fu ana wonno le fespa ko hitaande 2021
mi daddi ni sanne sise hollitindiide yoga e cinemaaji tawadi ton di fu yama yo sukabe jokolbe wonbe le leedi meden di kany en pewni dun fa keben famtar keden kanko kegaade meden noddirte asitu kanto ko hebini en do hen
nyande fu sukabe mali buri daranaade wattu joni o kabaru cinema le fespa ko 2021 film ngaji mali di fu yo sukabe ngadidi acteur en moyinobe e artisan en kawri e gal kawrital finataba be sukabe an tap becce mo ben hawrude hen gawsu tangara o suko auteur et réalisateur
c'est avant tout
arano do hune ko yita samme jama fugo he ana wada dum do ana hollida wi sukabe an ana feej e gollal nga ba wodi do woni mudin mo filmuji nanan mudum sabde na le film en hollida kulleji ko hatta sukabe nyaade yeso
un jeu de développement de la jeunesse
kafu etawede be sukabe collective ana jogiti dallaji kewdi ko metibe yo rafi tawrede jawdi ko be gollira kanye kaake gollirde fa yottade janginede
kidi neddo fu wiido mo ingo filmuji ana tidi sanne sabden no yata tagan italla jawdi e kaake gollir ko he e mudu fu a tawan yimbe wado be njaati wawa gollal mo sanne ko fuddam min gal gollal wondam nan ko heewi walligal be tinnini kam sun wala dum mi wawa jokkunde gal gollal no huna fu gollata adna sun a wala yimbe faabdo maada dum wawa yaade yes
ki vous accompagne
mi mikintinde wiide filingaaji mari jetti goni e ngudda dirkol lehen ana filingaaji juddi dabbe kanye documentaire ngaji do wonno ko Aissatou Kanté benisti jotamane yude wagadugo
waygal so mi hali hala yene nga hodo micititoda
en biyan do non kabaru Facebook do hen tarikiiji meden di dungarta yowade micitiden wiide o do suka debbo andirado kabaru tibara ko sanne ila wakande empire ngaji di gonno le leedi meden di empire Ghana holli tawed inde makonde hokka o do kupumo noddirton Facebook hono fu odo debbo wori fa kebe famtare kedde mo kanko noddite drama no konate yo gote landin todo kabaru yamberne noddite Facebook onde ko mo sifido hen
do yerenga
yenenga yu inde deswal ko hokka non debbo ko wi'ata Amazon o an tawida abba mudun nuko antitirredo kambaka nane gana do wi'eteno puccu warnabdi debbo on itile nuko o ko yito hore mako fala ladde gonna ko yeytone o naati e dewgal o hebi baddi don tagal mudun o wirfiti o war bangi abrado o holli dum baddi makko du wonko hodditita wi yenenga yo inde mamiraabe mosinkobe
l'ancêtre des mosi
jonka mikala hala kabaru haro chaldi min jaran segu mi kala hala coupe intercommunalité balanza
en bien o do coupe koni fana modou fab jotto yel hono jam e deedir hani wartide hakkunde yimbe wonbe tonbe holi tan wiyede matchi dun arandejo bagadaji kanyum hawi no kono dete sebugu be gatti dum baddo goto ben kebay fi baddel gotel le dedo pide holi tan wiyede ko yato gube noga e go on goni mudun commune ngaji fa yotto segu kanye sebugu e pelengana kanye e sakoy bafu ala li hen
nyaloma tato bal ligue des champions UEFA fi hama yonterani
jababuji keba di anni Ali Cisse e mbiyam Benfica hawama sabi de Bayern Munich watti be baddinay be keba fi baddel gotel Chelsea du hawi Malmo watti dum dido baddi goti Barca du hawi Dinamo de Kiev watti dum ton 1-0 Real de Madrid du hawi Sextar watti ben baddi je keba fi baddel gotel Paris Saint-Germain du hawi RB Leipzig
waygalu a jarama sanne
ayu Ali Cisse e mbiyam do kaddeten kikida hande do kabaruji meden di sukabe kala do mbawi tawe le malife mangal mu e joti be sanne fadi be jafi en ko non andirno do e ser yo termere en noddete tout so grenda no wara tiagal so lawo jeni.